the highest, the finest. Jombie the illest. Banks DX. Let's make noise up in this. Sina ako wako na mipango ile ile. Mausi vire, mimbishe, mishe. Ndo imefanya tuse onane. Toka kipindi kile, toka kipindi kile. Sina lengo la kukutosa so. Mausi vire na sikia dingi yako. Kisha kuchagulewa kukukosa. Hela siwezi kubali kukukosa. You still my sweetheart. Kibidi nita kutarosha. Hela sita sita kutosa. Pini utapwa nchangua. Mepigika bado na hasu. Wamo nyo najua. Ila, ila, bado naomba dua. Nina mapenze kukuenzi. Sio kama utamu amua. For sure, for sure. Usisikize priza wana. Kwa free kwa kacha. Suwe siku mwaga talewa the superstar. You take me the way I am. I take the way you are. Saiba, pussy with it. G, what I want.
I'm right here.
Siye
ni kokote. My hair is where I wanna be. Hawa tukundishi woga. Hata kama wakiboga. My hair is where I wanna be.
Na waza nisema na itaji maza. Karibu yangu siku zote ataji fanza. Nikitoke ma studio nipige busu kwanza. Nelewa mziki thaka unit kwanza. Bachelor tanifanya nisibadili tabia. Nelewa kuficha msini nipatapo mia. Rembo kana umikembo, umwa so tembo. Na itaji uwe fresh lady nkuvalishe nembo. I cook and clean, so fresh so clean. Life itaenda poa, sina machangu doa. Jot we have fun na mabata ndani andoa. Vichecho wanaboa, jombi nitakuwa. You look so cute, chochote nitatoa. Kama machalo tuzeni nelekeo taonekana. Oh Princess Diana, na roho ya kitwana. Kienda out na sali nsichomwe beto. Na kupenda kwa sababu ulinitoa ghetto. Cheer, cheer.
Kwenye safari, tazinyaka tu mentali. By any means necessary. Acheni kuliwaza na mistari. Nye utamu asali ukoba nye chuki. Iwe tindikali na huwa wango. Wanaonikesha usiku iwe kwa usumukali. Naona fahari kuroli na uwe kila mahali. Sio ni hatari. Wakisema watch your mouth, watch your mouth. Ah, usijali. Wakisema you mess with a broke nigga. I'm hustling, you hustling. Na sio gold digger. Mifara ya kaka zako wataki kukuona na mnako. Why? But wendo mtarajua wa wangu watoto amna noma. Yusi miayusho na wala suma lapato pa miayusho. Ushaki kula kiapo na uzuri wako. Usufanyia komasho, ushenguka na uzasura. Wanafanya maonyesho, isi mianyesho na kubarisha. I'm so serious, I ain't never chakesho. Believe me, sina mpango na videsho. Damn, my time is up.
I'm right here. Siendi kokote. My hair is where I'ma be. Hawa tukundishi woga. Hata kama wakiboga. My hair is where I'ma be. Baby juo I'm right here. Siendi kokote. My hair is where I'ma be. Hawa tukundishi woga. Hata kama wakiboga. My hair is where I'ma be forever.